Byandinsanze sibane kubagiza bino tebyandinkanze oli mulungi jeni tewandye kyanze kunyigiriza mutima ebyo sandye taze nalimanyi wantegera sina waddala nkyazisonda simunyetawanya laba n'obusulu babanja olusimba ntyokuswala naye olalwankuba omwagalwajja kyalo kyaneeta mwadda byannema ndyenomunda ofaaki obutasiima bwaki byonna byemmenyese nga ntobakwobisudde etaleye mbuuza ofaaki obutalinda bwaki munone mmenyeka nga nkolakolaba byabuleye adobunyama bunji omutima si gwa kyuma mbalabalanya si kyagaaya wuyo sinzidde ku nkoona ng'omwoyo nfundidde mu nsonda enyani ng'omukwano gwotegwaloka omusango gwani kiyem byonna kyesaakuwa tungamapesa ng'omukwano obwoti saagala kubusabusa muno maybe kulukusa kayonya k'omukwano gyendi bisoboka sisaba ebingi ofaaki obutasiima bwaki byonna byemmenyese nga ntobakwobisudde etaleye mbuuza ofaaki obutalinda bwaki munone mmenyeka nga nkolakolaba byabuleye
okay. Mbadde manyi bulijjo abantu basinkana ne baagalana omunayambako munne bezimba ne bafuna embeera ennungi ne okuyagala byakati amula ekyo sibiina sibiina it is okay it is what it is
ofaaki obutasiima bwaki byonna byemmenyese nga ntobakwobisudde etaleye mbuuza ofaaki obutalinda bwaki none mmenyeka nga nkolakolaba byabuleye.